This is the African Music Mix on the Voice of America.
Who do you want to hear? Chances are you will on the African Music Mix. What does Africa sound like? Find out on the African Music Mix on The Voice of America.
If you are looking for tunes, you've come to the right place. The African Music Mix on VOA.
Music Mix. Mimi ni msani, mimi ni msani, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msani, mimi ni msani, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali.
Mane anasema wote,
wote kimya.
Akayonena hapa yatambusa mwenye kima.
Hapo,
hapo ulipo, kama wependa pepo, kwa nini uogope kifo? Unachekesha aliparwa unafikiri mbinguni utakwenda kwa moto kae
ama utapata zali kama Yesu alivyopa.
Acha kujidanganya kwa Mungu si kwa mzungu, unapokwenda kwa pipa kibidi kwa njia za panya. Haiwezekani bila ya imani, unalipiza baya kwa jema,
wewe ni shetani.
Haufai kanisani, haufai msikitini, na utufai kwenye fani, tekea utapotea.
Aliwaza lumjinga ndilo litalo mtokea.
Ndio darubin,
darubin
wasani mweke akilini, hasa kwa mtu makini, makini kiusani. Ila kama mtali,
no setu pakapuni.
Watakokota chini, unafanya mziki bongo na ekti kama mamtoni.
Ya nini?
Bora kuimba katuni, lugha ngeni za nini kwenye mziki wa nyumbani?
Wakati bongo flavor inapeta zaidi uswairini.
Ninacheka sana, hey, kuna vitu vya kuimba venye mana kila kona.
Sasa,
inakwa vipu nataja taja majina, tu nyimbo nzima tena, kwa mistari sio na vina. Nambari kwa darubini kali, ndo maana mziki wangu naegemea kwenye ukweli. Kwa mfano,
labda ungewa kwa mfano kabla hujashusha kibano.
Nasema rap ni kweli mtupu, rap kiasili, rap si kima uongo
kama siasa za bongo.
Useme kwenu mnapenzi wakati juma la udongo. Kwa mdogo acha upambe, unapopelekwa tu na kwenda kama ng'ombe.
Simama tupe ujumbe,
kama wezi unyamaze. Nasema mara mwisho,
sio lazima wote tuimbe,
watu wanataka ujumbe, sio maji gambo tu.
Nasifu ngono na pombe,
kumbafu amna Sonia, yeah. Kwenye zama za ukimu, kwenyechi masikini, apili kutoka chini, afande na shanga.
Hata Mungu anakataa,
kwa msanii wa nchi hii, kuimba nyimbo za furaha kila saa.
Wakati uko vijijini, watu wanakufa kwa njaa.
Haipendezi, kutojali mwenzako ti kwa ajili ya mavazi.
Haipendezi,
ama kujiona bora ti kwa ajili ya makazi.
Haipendezi,
kuna tofauti gani kata Temeke na Mbezi, au labo kishi Mbezi, utakapokufa hauozi.
Kwa shangaa,
eti majani vipi, kwanza stopisha biti, nimuulize kijana, licho patani kipi.
Aliponyosha miguu wakati blanketi ni fupi, aling'atwa na mbu kwenye visigino huyo. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii.
Bado tu mwaka huu haki ya nani, mamluki kwenye gemu mtatoka takamsitake.
Na hii ndo manake,
mwanamke kama tak basi mwache ende zake.
Usimbake,
kulazimisha penzi ni hatari sawa na kulazimisha fani,
kisha unaleta utani.
Mpumbavu, hilo ni kosa kama padri kubaka mumine,
au kama ticha mkuu kumbaka dento ofisini.
Utafungwa,
alabuni utanyongwa.
Kwa mdogo, ndani ya shamba la miwa hawezi ukavuna miogo.
Kuna tofauti kubwa kati ya wivu na usongo.
Sahau superstar,
superstar.
Kujifanya msanii ndani ya jumba la sanaa.
Wasanii tunashangaa,
unashuka si tunapaa,
unainuka si tunakaa.
Kipotea
kwetu fla,
adui
mwombe njaa,
tanyosha mikono juu
hata kama alikuwa shujaa. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa darubini kali, kwa darubini kali. Mimi ni msanii, mimi ni msanii, kio cha jamii, kio cha jamii. Mimi naona mbali, mimi naona mbali, kwa
Sele, haha, mtazamo ni ule ule, toka bongo rekodi, ya, kama Dr. Gaure, nice, Sara Tele, ya, bongo rekodi, profundi, Mande Sele na majani kinwele, mtazamo ule ule, ya, darubini kali.
African Music Mix, where genius meets rhythm on The Voice of America.
Oh!
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all the points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
Simbabana Nous saluons la présence de remarquée de Serge Kassak.
ya kodi.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Hey, hey. Makoro atoti part 2. Lady Lando, yakumi paka pinje mangima. Kidi kidi maji maji rodonjoko. Hey, hey. Atoti part 2.
Hey. I told the lady, I don't know.
Best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa. coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Are you naughty, crazy? You naughty, insane? You naughty, sicky, my friend? You just high, high, high. You just high, high, high.
Pressure, abi mira kumbozi na mtima, nani kusa if nzo kumwa hova, china seka noni yankati.
Are you naughty crazy, you naughty insane, you naughty seeking, my friend you just high, high, now you a chape, just high, high, now you a chape. Are you naughty crazy, you naughty insane, you naughty seeking, my friend you just high, high, now you a chape, just high, high.
Sini kaleza hango kaniza tana kulie mingwala no tv ni manzi imwe Dr. Patel.
You know the crazy, you know the insane, you know the seeking, my friend you just high, 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 you just high, high, high. Are you know the crazy, you know the insane, you know the seeking, my friend you just high, 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 you just high, high, high.
Suna funde wakole wachabe, my friend. Suna funde wakole wachabe. Wakole wachabe, my dear. Hey, wakole wachabe. Suna funde wakole wachabe, my dear. Suna funde wakole wachabe. Suna funde wakole wachabe. Suna funde wakole wachabe.
Want to hear the best music? You've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Divine, it was so. Come here,